tactic kabana mako. Sitaki mabakshish, nasonga na flow. Nasonga na wakti, kifizo na bro. Maganji na manchis, saka nyamado. Babanya na tactic kabana mako. Sitaki mabakshish, nasonga na flow. Nasonga na
We roll up. Looking for the money like you don't stop. Straight up bad man, me na kesa. Attack a sweet life, zero pressure. Kakeja na impreza. Utafuta salari na weza. Niweke dimanga kwa meza. Niswe msewa kulegeza. Na tafuta machingri mabobu matreza. Ni msupo wango fry, yeah. No nisija ni kachwa. Ila ukija ni acha. Labda mengine lakini so pesa. Food and money, food and money.
Kukosa ngima kushina bala. Likuwa na dimza kwanza kuimba kama labala. Nyecha ninja roza maskima mradiza mangana. Sakanya food and money. Stiri kona doni lete bunda mtani. Juganji washa rongozi smooth as honey. Machajin wako chomu wana chiu manjani. Digitali na kingwelo na matools maskani. Ndoku skuma siku. Sosa au mashida kidogo koko mavitu. Kitu bila kili kwa mongo tako wazimu. Kujuliza nini masonko nafanya usiku. Niko mwendo kasi, nimewasha masti. Picha zote aone kanda ninasfanya justice. Direna na konya nkolembe lechaka backseat. Chiki vye na songa boy wanda Mr. Fantastic.
Food and money, food and money, food and money. Food and money, food and money, food and money. Food and money, food and money, food and money. Food and money, food and money, food and money.
Makanji na manchi, saka nyama do. Mabanya na takti, kabana mako. Sitaki mabakshish, nasonga na flow. Nasonga na wakti, kifizo na bro. Makanji na manchi, saka nyama do. Mabanya na takti, kabana mako.
Vibes from the truck.